Yo, Miggy. Nilikuambia itakuwa kali na hii. Unajoini Jif Tafu, Mungu ndo can bless me. Na ulipo sexy, unani impress just in case. Tuna much interest, hakuna time ya kuwaste baby to spend cash. Bata kwenye yachi, ake Mungu squatch. Mambo ya kusafi, party after party. Paka majogo, niko na mado, pesa nyingi paka so. Tuna konga roll, na hakuna matata girl. Kwako nimefall kama waterfall, you're so beautiful. Sijaona kawe before, kibao kama bisho. Tutona konga roll, sijuni kuonge do. Dolali mentali mepata zali. La mapenzi kama nimecheza kamali.
Tuna much interest, tuna much interest. Me and you much interest. Tuna much interest, tuna much interest. Tuna much interest.
Tuka pande pikpik, tuanze tu picnic. Mina wewe mpaka 6 feet. Vile tuna jig jig, penzi lako hihi. Umenipa nini, navunipa ulimi. Kwanza unani amini. Umeniteka akili wendo final. Unavoni design na kuita designer. Kipo tabo kadaina, takushika kamaina. Weni black ka China, macho ka faima. Mtoto anasula, pili anamula. Street nini anakula, nyuma iyo chula. Kanivuluga medula, mitindo kalami tulo. Tapiga mapanga mtu kaya la mulo. Shika ice cream cooler. Baby, me no Nura, Baba Star, checking up for pull up.